Nannu amara godene lam khesatti akka institute in fayya Ethiopia jettutti dibi kaabdiddiga biyyat baafate nam dibbi tokkof torbaatami afuri rattargan bulchoti institute tena wanjira arda gazeteesot biyyi jiranitti mani Mukhtar Jamalin werke.
Institutin fayya hawasa Ethiopia harda ibsa gazetistwa kennin nannu amara godinota lama kesatti werari haqqefi basa arifachisa mudachu isa ibseti ninjira werari haqqefi basa arifachisa nannu amara godinota lama godina wagimratefi godina gondar kaba kesatti mudate kuni namota dibbato kofi torbatami afurta anirati mulachu isati ittanan director institute fayya hawasa Ethiopia tefi kindesan wirtu tohanna fayya hawasa Institute chak Dr. Bayyana Magos gazet istotaf kan isan himan Dr. Bayyana akka himanitti weerara kana tohachuudaf gareen qindaye hakimota nursota ogesota laboratory fi akkasumattammo ogesota kununsa fi fayya eegumsa naanno ra walitti qindahani debi arifachi sakennuudaf sadarka federala naanno tefi godina gareen tokko walitti dabbachu isalle dubbatani tininjiru
ngidi baahun saat baamara killel ba hulet zonoch lay ba samin gonder zone na ba waghimra zone ያተተወረሽኝ ተቀስቀሷል
የሮ አማከነ ናኑ አማራ ጎዲኖ ተለማ ጎዲና ጎንደር ካባቴፊ ጎዲና ዋግምራ ከሰቲ ወረሪ ሐቀፊ ባሳሪ ፈቺሳ ኩኒ ሙደቴጅራ ጎዲና ዋግምራ አና ሀበርጌል ጀደሙ ከሰቲ ሐንጋ አማ ነሞኒ ጀሃተሚ ቶኮ ወረራ ከናን ሸከመኒት ንንጅሩ አከስመተሞ ጎዲና ጎንደር ካባ አና ጠለምቲፊ አና በየዳ ከሰቲ ወረሪ ኩሙለቴት ንንጅራ አና ጠለምቲቲ namoonni dhibbaa fi kudhan weerara kanaan yoo shakkaman aanaa bayyadaatti namoota afurtuu shakkame tarii kan aanaa bayyadaa kuni akka weeraraattillee lakkaa'amuu dhabuu danda'a isa kana adda baafanna walumaa galatti naannoo amaaraatti guyyoota muraasa keessatti qofa namoonni dhibbaa fi torbaatamii afur dhibee kanaan shakkamanii adda bahanii jiru jedhan Dr. Bayyanan weerara haqqee fi baasaa ariifachiisaa mudate kanallee to'achuudhaaf dawaa fi tajaajilli qorichootaa barbaachisoo ta'anillee guutamuu isaanii isa kana tumsuudhaaf dhaabbileen idila addunyaa kanneen akka dhaabbata fayyaa idila addunyaa garee hakimoota daangaan hin ugurree fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii waliin ta'aniitiin dhimma kana tumsaa akka jiranillee Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan adeemsuma kana keessatti bakka amma weerarri kun itti mul'ateen dabalatatti naannolee weerarri kun akka isaanitti daddarbu shakkamuufillee to'annaadhaaf hojii ittisaa hojjechuu irrattillee xiyyeeffatamu Dr. Balaay Mogas sabaahi maaliidhaaf himanii jiru.
Aggoraabaachii hoonu baamaaraa killillaayi. የሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች አሉ። ለምሳሌ ያክል እንዳብርቃይ ጃናሞራ ሳህል ጠየምት ዝቋላና ሰቆጣ የሚባሉ ወረዳዎችን እንዲሁም በትግራይ ክልል ደግሞ
ከነን ዳንጋ ናኖ አማራ ከሳ አናሌን ፈከና አፍአካ አዳርቃይ ጃናሞራ ሳህል ጠየምት ዝቋላ ፊ ሰቆጣን አከስመት አሞ ናኖ ትግራይ ከሳ ጸለምት ጣንቋ አበርገሌ አምባላጌ እንዳመሆኒ ኦፍላፊ ሳምረ ሳህረቲ አናሌን ጀደመን aanaalee daangaarra jiran waan ta'aniif dhibeen kun salphamatti itti darbuu danda'a sodaan jedhu jira naannolee kanneen irratti illee hojiin to'annaa bal'aan hojjetamaatiniin jira kanaan dabalata tarii weerarri kun carraa aanaalee kanneen itti cehuun yoo kan mudatu taate hojiin dursaniitiniin qophaa'uu hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyanan naannolee daangaa ollaa amaaraa weerarri kun itti mul'ateen dabalatattillee mallattoo dhukkuba kanaa biyya keeniyaa fi sumaaleetitti mul'ateen walqabatee naannoleen oromiyaa fi sumaaleen weerara kanaaf saaxilamuudhaa akka malanillee sodaa fi tilmaamni bal'aan jiraachuullee dubbatan haaluma kanaan hojii ittisuu naannolee wajjin hojjetamaatiniin jiraachuu Dr. Bayyanan ibsa isaanii keessatti kaasaniitiniin jiru naannolee amma weerarri itti mul'ate kana qixaan tajaajilaniitiniin dhibee kana ittisuudhaafillee danqaaleen hedduun akka isaan mudate qindeessaan kun kaasanii jiru keessattiyyuu rakkooleen bu'uuraalee misoomaa danqaa guddaa akka isaanitti ta'e dubbatan hojiin akka weerarri kun hin daddarbine taasisuudhaa fi to'annaadhaaf hawaasa hubannaa kennuu keessatti illee hojjetamaatiin jirullee bal'aadhaan dubbatan Dr. Bayyanan.
Bashitaawu fitnati yemmittalaalaf hukumnaa kaaltasatta dammo ቶሎ ሊገድልም የሚችል በድርቀት ቶሎ ሊገድል የሚችልን በሽታ ስለሆነ ወረሽኙም ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ አይተ
ደቤንኩኒ ከን ሀተተማን ወልት ደርቡፊ ዮያለህን አርገትን አሞ ጎጊንሳን ደቤ ደፌትኒን አጄሱዳ መልዋን ተኤፍ ወረሪኩኒ ገመናኖ ሌብራትት አከ ሂንደበሬ ሆጂሌ በልአቱ ሆጀተማትን እንጅራ ይሰከነ ኬሳ ቶኮ ደሄነ ከነ ከራወኑ ተላሊ ኮሌራ ነሞታፍ ከኑዳ talaalliin kun kanneen weerara kanaan hin miidhamin garuu immoo miidhamuu danda'u jenneetiniin shakkinuuf kennina weerarri kun garuu koleeraadha jedhameetiniin guutumaan guututti waan hin mirkanaa'iniif itti aansee qorannaa samuda laabiraatoorii kan taasifnu ta'a jedhan Dr. Bayyanan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.